nimemkuta Daudi, mtumishi wangu mwema, nikampaka mafuta, ili mkono wangu uwe naye daima. Nimemkuta Daudi, mtumishi wangu mwema, nikampaka mafuta, ili mkono wangu uwe naye daima.
Utakaomtia nguvu.
Nimemkuta Daudi, mtumishi wangu mwema, nikampaka mafuta, ili mkono wangu uwe naye daima. Nimemkuta Daudi, mtumishi wangu mwema, nikampaka mafuta, ili mkono wangu uwe naye daima.
Ili adui asipate kumdhuru, wala watesi wake wasipate kumtesa.
Nimemkuta Daudi, mtumishi wangu mwema, nikampaka mafuta, ili mkono wangu uwe naye daima. Nimemkuta Daudi, mtumishi wangu mwema, nikampaka mafuta, ili mkono wangu uwe naye daima.
Nimemkuta
Daudi, mtumishi wangu mwema, nikampaka mafuta, ili mkono wangu uwe naye daima. Nimemkuta Daudi, mtumishi wangu mwema, nikampaka mafuta, ili mkono wangu uwe naye daima. Mtumishi wangu mwema, nikampaka mafuta, ili mkono wangu uwe naye daima. Nimemkuta Daudi, mtumishi wangu mwema.